wendigi wena bo wendigo wendigi wendigi ahai wendigi wena bo
uya fegenze wabefana wenda ile nyoga nakaza numabona
ahai wendigi wena bo
uya fegenze wabefana wenda ile nyoga nakaza
Kupula wendi musoshona pansi.
Oh.
mancha isibona
siyabonga
benhlele endlini kwakho kuvele kanini nizumsinde emva kwendlu ngiyaphunga ezinjane ezimnyamana zasendlu nkulu ukhakha isimak sami nje ncane ukuze wababazi usibongisele ufanhlomvela ngesikhwisi samphonya phansi zabale apho ziyabaleka ngisha isibona
siyabonga
mfo wakho uzayo mthehla naphansi ukhululeke ngizobatshela bonke abantu iqinisa ukuthi ubani umfana mahaweni akazilutho futhi nofica indlu yakhe wafika zithisha uphathi kwathi ababelandela igcoka ababajike balandela yena wayiphoxa ngenhlamba sisu namanyalo ngenisa kusho mnanjokuwo uthike kahle mfanami kulo nyanga oba ujikeleka itshonta ngayeni wakhohlwa abantu abadala labade bachapha ngenhlamba angabe ndaba zalutho ngizomqwaqwanta kancane kancane ngoba kuvele nyamazi unekhanda eliqinile ngathi ubhema usimende kodwa ngakithi uhlale ungezwa ligotshwa induku anishaya isibonzo shaya anibo utephisa ubuso nje ziyakwena